Me va y felicita. Je te amé jusqu'à mi mort.
Luego onde.
Ni kuona puna pato mawenge. Kinigusa na kuwa kabwege. Mkali umenikata kiwembe. Aua. Wengine kwa nani niende. Sisi tosha nilisha usembe. So ni amini baby. Acha wana udharau. Eti siku nta kusahau. Nia yao niteme. Eti siku pende. We wangu wangala. Umewapiga bao. Najihisi sugar baby. Shida zako nizi bebe. You are numero uno. You are numero uno. Hey. You are numero uno. Oh. Hey. Yeah. You are numero uno. Oh. Number one. Number one.
Mi numero uno para siempre. Mi na wewe baby mi lele. I'll never let you down, even when you're not around. I'll always keep you grounded, baby. Sweet melanin, my chocolate tea. Adrenaline, ever genuine. Right for me, they are irrelevant. I'm what to prove, run a county on. So get caribou, baby. Oh, and I mean, come on, baby. Need the energy. Oh, need the energy.
Nia yao niteme. Eti sikupende. We wangu wangala. Umewapiga bao. Najihisi sugar baby. Shida zako nizi bebe. You are numero uno. Fika Mungu wala tukudhani. Sichako wa tayari shakupenda mami. Mami, mami, mami.
Unani malizaga vyako vitu flani. Unani tosha wengine wakazi gani. Nitamini ni kuzidishie tamani. Tamani.